Isithombe seshumi nesithupha. Indaba yendoda ecebile. ULuka 12 amaverse 13 kuya ku-21. UJesu waxoxela isixuku omunye umzekelo ngendoda eyayicebile, inezitshalo ezinhle, yahlela ukwakha izinqaba ezinkulu ukuze izigcinele kuzo ukudla, ukuze ithi enhlizweni yayo, dlana uphuze, uphumule, ujabule. Kodwa uNkulunkulu wathi, silima, kulobusuku zofa, ubani ozothola zonke lezi zinto oziqoqele ndawonye. Bangani, uJesu wathi, yilokhu okuyokwenzeka kulowo ozibekela izinto ngokwakhe, kodwa engacebile kuNkulunkulu. Lokhu kusho ukuthi ubudlelwane noNkulunkulu nokubeka ithemba lakho kuye.